mikolo mizali ndekole kai makambo mazali ndekobongwa na mama motongi ya sika ya babatos talomoke kombonde Fabrice na poto Prince Cartier création ya sika création ya sika ngai na lataka mama
asuka wapi boa lutumba yera Jose ngai
Nikolo, mizali ndekole kai, makambo mazali ndekobongwa na mama, motongi ya sika ya baba kos, talomoke, kombo nde Fabrice na poto, Prince Cartier, création ya sika ngai na lataka mama.
Oh, Matrika, sino, sino, sino.
Makambo mazali ndekobongwa na mama motongi ya sika ya baba kos talomoke kombo nde Fabrice na poto Prince Cartier création ya sika ngai na lataka
oka bobodo bobodo bobodo
Kamingi Fabrice Akola Tisayoy Prince Cartier création denge na denge O komi na poto kende pa ya Fabrice Mosoni monene na kati ya poto baninga Ozwa kamoke Fabrice Akola Tisayoy Ozwa kamingi Fabrice Akola Tisayoy
na lata mama Nalata mama Motongi monene ya baba kosa Prince Cartier yoyoe Nalata mama Nalata mama Motongi monene ya baba kosa Fabrice yoyoe
Ozalaka diplomate Fabrice Akola Tisayoy Ozalaka ministre Fabrice Akola Tisayoy Ozalaka gendarme Fabrice Akola Tisayoy Ozalaka police Fabrice Akola Tisayoy Ozalaka gendarme Fabrice Akola Tisayoy Ozalaka commettant Fabrice Akola Tisayoy Ozalaka PDG Fabrice Akola Tisayoy Ozalaka PDG Fabrice Akola Tisayoy Ozalaka DG Fabrice Akola Tisayoy Ozwaka Monke Fabrice Akola Tisayoy Ozwaka Mingi Fabrice Akola Tisayoy
Nalata mama Nalata mama Motongi monene ya baba koso Prince Cartier yoyowe tata na lata mama Moteki monene ya baba koso Fabrice yoyoe
Ozala ka musicien Fabrice akolatisa yoe Ozala kanani Fabrice akolatisa yoe Ah, Fabrice akolatisa yoe
Attends, Kuba
Ah, oh, Fabrice akolatisa yoe Ozala kanani Fabrice akolatisa yoe Fabrice ayambakli ayanyan son akosekai Fabrice akolatisa yoe Vergis kende na poton Fabrice akolatisa yoe Ozala kana yumisa Fabrice akolatisa yoe Ozala kana soneka Fabrice akolatisa yoe
Ah mamba chako
Binona RTP Fabrice akolatisa binoe Ozala kana ni Fabrice akolatisa yoe Oluka mindondo te pe ya Fabrice mama Ozwa kamoke Fabrice akolatisa yoe Ozwa kamingi Fabrice akolatisa yoe
Nalata, nalata mama Motongi monene ya baba koso Puis quartier yoyoe
Aye mongo
Nalata, nalata mama Nalata, nalata mama Moteki monene ya baba koso Fabrice yoyoe
Fabrice monsala na yeko seka mama
Ae tomba
Ponyo monsala na yeko yamba mama
Abokis
Asala nini monsala koseka mama Ozwa kamonke Fabrice akolatisa yoe
Apelelembe
Mamba Fabrice akolatisa yoe Kende na poto Fabrice akolatisa yoe Firmin, Fabrice akolatisa yoe
Coco loco
Fabien, Fabrice akolatisa yoe Yonkutu Joski osi olatana Fabrice Ozwa kamonke Fabrice akolatisa yoe Masi yonkutu asi olatana ye na Fabrice Ndombe, yonkutu ba création ndenge na ndenge
Ndoki, ndoki
Ozwa kamonke Fabrice akolatisa yoe Ozwa kamingi Fabrice akolatisa yoe
Nalata, nalata mama Nalata, nalata mama Motongi monene ya baba koso Riskafye yoyoe Nalata, nalata mama Nalata, nalata mama Moteki monene ya baba koso Fabrice yoyoe
Ayama yoyoe Fabrice yoyoe